osisi hụrụ mụ na-atụnkwe ifufe ma jee ọnụ wa m bịara mụ na-achị mgbe kemakọla m osisi hụrụ mụ na-atụnkwe ifufe ma jee ọnụ
So time ka ọ ga-eteke nwanne Justin na-agba mba anụgba na-ata dị ma na-echi bụ were nchi onye gburu ngwere taa echi nwere ike igbu nchi se so I put in work for emo bụ ka nkwụ ọka clock god forbid I no go lose nwanne maka bụlọ m nọtụ ị na-ada ụtụ m ụtọ m ọsụ si na-egwu m ama nri nọtụ mana kịta mba na butu even pastor want to chọtụ so I say this nwoke baby gị echi dị ime ya ndị ma na ọmụ na-ekiki a sị m ọ dị I say this nwoke baby gị echi dị ime ya ndị ma na ọmụ na-ekiki ekiki Kiki, a kiki.
From the award-winning producer, Shaky Man Kuru Beats.